mthathi impela yena wa ushiye ingane zodwa zingenawani.
Oh yabuza
darling say